Με την Κένια. Julia. Γιάννη. Να πω εγώ αν κουμπτζάντζα.
Tuko pamoja watu wangu.
Mabati ya matatu na juchungu ya makanga hajamanga. Sivi ndani ya basha za browns imejako. Dustbin ya employer walikuja na panga bapagan. Tukasema pana, hii movie tafika the end. Hata ka starving aja revenge. Ambia Bill Gates, IDPs, Wailewi, Microsoft. Mgongo wakilalisha kwa cotton.
Biz ku install AC hell.
Na uze mungu generator ya jua. Ni ita entrepreneur. Desperation, ndiyo inspiration. Kwa shingo, inaitwa bling. Wakisnatchwa uze ndiyo wale. Inaitwa food chain. Empty stomach, haitaki kujua. Ulipata aje, ni halale. Ama umeiba, boba imeshiba.
Tuko pamoja watu wangu.
Msena pita nanganya ame super makroma ufa inakatufa kwa mtu kami. Natoka mta kuna gold medalist. Especially wakihepa pingu za police. Badala kuteta take heart. Nonde ikishinda juu. Haimanisha itachafuka mgu. Usi idol haso hata kando ina wax. Sauti ya nyundo ya judge.
Isi warizinja mama.
Kuzindikisho kwa karia ya mat. Imefungwa ribbons are red. Ready kutoka ka bullets a chomle. Kwa situation kahe. Zunguka ka kiuno ya were son. Ama geuka Al Capone. Consequence kufuate. Ali stretch hands both ends of the cross. Aha dunia ime lost. Me Giuliani. Pamoja watu wangu. DJ hawaoki wana hawaoki wana scratch too much. Too much. Wana too much. Niache wazi wangu. Ama niache nani.
Pamoja wazi
wangu. Car code liver oil si rap na teach kwa beat. Ni yaji nani ya wa rap on kino. Wanda mlango hazifunguki. Hatiko in the left side of the rib cage. No wanda vitu hazifeel right.